Alpha Entertainment.
Kasama Swaki. Kiss B Sai Bab.
Exclusive.
God, man, I guess it's the last question, right?
Sweetie.
Dice on a beat productions.
My angel.
Kwa nafuma juli ubapina Nekuewa mami tafya wama Tatari mafya kumushirishu mafamu Shika nshupi na kumonesha nsaramu Tefoba da wa umeva njarama Nata kingo kunurufumo na tarama Shikuwa tano vyo mutima wadafu Efo ni inga kupele pela nilavu Utupena kwa takunganja tusama Narionda shaina anga GBM Ine chishimba kambwili mamama Politician ya papa kalama Shawa muri life ya makoko Ama shawa mama pizza techite mwiko So apenti no mwen swalari Mwadishu Baba kashana ba mkalari
yeah.
Busuma, shipela fevu otiri ya mutima Na love ila fwaika wakampena Pakuti fei wenga unsumina Bati futi tachishitesa sechiuma Baka kusenda mama la mabima Baka kutwala kuma place ya wama Batita baka kutemwa ngefona kutemwa Ukarekenka pole kenga miza ote Ine taipi ya kureta mapaseo Ukatemwele pafuna wana papata Nangu chibala chama kasha kwata Teti inde pemulina intetezi Ukukube panga bambi baka teka please Teti kubo fiche propaganda Bati njirombo soredi bweli ilanda ma
Kilechiko
Kasama Swaki, feel it, every season Kwe shokula bakuntambi, temwa wiva obe paka na mchitumbi Chive fiwa mefivi pedoke, iwe naishi wakana tusungane Hava fia shiva umbali temwe ndala mabofia wana kuhova demo na bafiuma Nisa kunganda takuwa wapone sasa, lesa wakabla mshinga faweleza yeah! 1, 2, 3, 4, sing along with me at the
shot
Blog.co
Quality of the Quiddity Quality of the Quiddity Baby